yande sappo jeddi min ta chapan tati no far yande jeemi ta chapan tati nani galle nyame leedi Niger kibaru je fulfulde studio kalangu ande ni ko kibaru je ben kala hala ko se yebbe ka en won ko jeddine deror ittugol maire mudun en tan en gingimi region mo difa be bi golle makko no onyi en nanan ko wadi ko be ngadi dum non ni faar jeddu ko departement mo d'accord du code le balde de andan ni nguluji kewi sane dum wona der region mo maradi maire en hollan en labi de ngono koje gabbata Allah hisude dum yewtal men pinna hande sido kalangu yartana tan dan le commune rural mo imana region mo tilaber noktoite bonkuku to lati himbe ngada hono demal pompeter on enda nam ngarade dum desir sodu fu en nanan dum sumana amadou jangata habaruji di e fulfulde kori ja nyalle modon hibaruji medde di hande en puddran do nikki baro mo wela kam wonno biyetedo Umaru Hadari latir kan jodino latade minister kawjido filo fijoji sukabe umatore hautade finatawa adaji mo leedini jar kany won ko heddaaki kenyande endan kanko Umaru Hadari oni hande kikide woni ko yara sudu makko gawdo endan gallu nyemey o mobo anyeji alislamen en gollidi golleji kewdo filo finatawa adaji yerno yaaji dogo goto e ngado fille ko darto fina taw adaji fillorino andirimo illu fuddan golle makko
Umaru Hadari je li koni yatta
Umaru Hadari o neddo non mo boyumira anti o janguudo wurtade non professeur jangino seje den neddo non jidudo jimi sanne gollal makko woni bindol jimi e moddinol mum ngengudo du der mum wodi du o jodake moddinde jimi kewdi wakkati no samariyaji der jimi di o windi moddinde mi jogitake jimol goto latingol fa handen no wodi darja der Niger kawoni samari da damma tan Niger wakkati no won ma jangina le region taba nonni o windigol moddinde min golliti e makko sanne wakkati no min jodino miden gadanno fijoji kantol hitande o neddo no munyudo deni o fuddi bindol makko jimi wala fuko wawi faddadem
rienni laret
Allah en wurbe yafo maybe le kibaruji me hande ni en kala hal fawarjo yorno biyon le ko kibaruji no wodi hono ko se yebbe to endan gingimi be commune endan den region mo difa noni lati be joddini derol ittugol maire mudun en maire odu be bi wadayi golle mun hande no wodiri maire ta kanani Umaru Mallang Haladu nene ne kay waddi ko faande ni be bi golde gala no tarti nene no hanta itama dum wonno ko chawirter goddo won ko se goddo bitedo Maman Sani Hasumi halani bandi mbeta Abdullahi Maina ko sabi ko be gadi dum
saman abo
eron jippinol mer amé o en tuuga kina do nyibol gonangol no wade do laabi takkol jangirde madarissa gon gondo no dar loktorore takkol jangirde hannen dum hadi nyibude laabi maral leydi kandu hadi dum der kawride amé men kiseke joinde jawdi didum gollirta itte e ko nanni titta ka en jabete dum beeda golle yaadu yesu hebo der laabi kawrol cede dedu men gi ko men jokkaaki imudum men gi gonadon hokke de enda o hana hokkede de men dukani dum men podi du hakkilo do majju amma men pamra menen conseiller be golle amen kawoni demen gi ko nawna himbe amen sey men gada podol hakkilo do majju de dun jabi sey men jaar golle amen yeso
mucci gabara aiki
departement mo d'accord tawakana region mo maradi nene maradi gonden ngam batte kale hal ko no watta enda d'accord ele nyala cagtide nguluji kewi sanne wakati fete ngulu wadi do ngulu wadi do dum wadi ko fawar jondu konani maire mo d'accord enami teddo Dawda Mahamman o andini bandi min tawto Adamu Umaru dum woni labde ngondo kodi gam batte hisude hono odo bonanda
wana lokaci ne na sanyi
dabbune non sai hendu e pewol derci e gon iri d'accord e konandi titta hite bi nyifaka no wodiri naade katane kawjoraka no wodiri no yawi soptade natode hudo na gombe de no badi to sai gulum garki lore saper pompier de endan warde handen der jeddire witine de endan tan wadan guluji joy gaddi der hubere d'accord de endan handen dum komi ummi subaka gulugum wadi na ko saper pompier nodda hauti daade jamaare ko hite gen nyifedu himbe torrake sanne denne himbe no kanino hakkilade be acca hawrude hudo na gombe to himbe godi e jondi ganno wado neddo na gondum no chonno e sansi guluji bitidi di der mu en himbe gon mursi yonkiji
fara gaya jokay region mo do sononi do ko na himbe ji hono biyeji puyde mi en cede puyde de biyetede fobie no filo sanne der gallore gayende endan de cede ko nani ko burdude mo fu ujun ujun non kawete woddu kono golloɓe ɓe ena yaha noon sooda dabbaji gam batte wattude lawlaw. Ɗum waɗi ko fande ni hono préfet mo gayam biyeteɗo fande ni Asimi Abarchi o haalani Fadel Alou ɗum on laaɓi ɗum woni koƴa dow fimaccu.
Min kisake min gi'i ko ceede fewrejo ko wiyete fobiye nder Faransire woɓɓe no nawtoro ɗum nder luuɓe amin ɗe endan ɗerol ujunere gol dermunno iri ceede ɗe endan ɓuri ɗuɗude. Wonɓe no yiilodo ceede ɗe du jahatana ñamode luuɓe dabaji denne ko kaɗo ujunere fuu no hani hakkilade ƴewtino ceede ɗe endan fawoɗa. Fobiye diyan none mum no tekkiɗi hawta e none ceede gogaje ɗen endan. Min keɓi habaru ko ceede ɗe enden himɓen ɗon no jiilodo he majje nder luuɓe ɗe amma min keɓai dikkude jungo dow maɓɓe gila. Yiilodade ceede ɗe du no ñaama luuɓe huunde noon ko ɓuyta jawdi leydi meɗen sembe mum. Hanonno min keɓiri habaru on du himɓe ɓe ni luuɓe dabaji ci'e kamɓe ɓuri ñamoyde.
Nanni jonka hay sey jehen tende Agadez to laati kandu kono ni hono drogue kañum woni ko heɓa nangga nokkuji kewɗe drogue udu konɗa nanggol magjum ele ñalaɗe won ko waɗi sanne. Ɗum waɗi ko procureur ɗum wonno kirtoɗo mawɗo mo Agadez o haali haala ka o wi ɗum ɗo yo hono golla manggal no woni ko fawata joni haɓɓiniɓe leydi Niger taw tede Agadez gonno gaɗa gam batti hissinde himɓe oɗo nesu o wita kinani fande Mokhtar Henri Martin nani ko haalani bandi men Moussa Mamma.
Nous avons décidé de mutualiser.
Miɗen giɗi hawrude sembe amin min gollida ko watta yeru yeruji kulle bonɗe coptinoji hakkilloɗe enden ni musala mum en heɓu yettore Allah du hannden ko watta tagge taba wiwi capanɗe jeegom e ko deki himɓe goɗon nangida ɗum du no alama mo sembinɗina himɓe yarude yeeso golle mum en ɗe enden. Min keɓi habaru du wi'ude ko yeru yeruji bonɗi gon kan en du no gaɗa iɓe giɗi du tokkirde Agadez yarude ɗe ton enden libi denne miɗo watta daane himɓe durwa tarsino ko watta saɗorna gonɗan no torra himɓe no bonna jonde fi himɓe o endan mosala muɗum heɓo
au niveau de la région d'Agadez.
Tawi enna région mo Tillabirdu konna fa hannden en kalan haala hono golle ko wonno waɗeta ena kam wonno ayeru waddanama laana ndiyam laati kadi konna sogueji won ko gollirto ɗum gendarmerie national hokka laana ka yeeso hooreɓe gallure nde enna gam batte Allah ɓe keɓɓe gaɗa gollal ndenago himɓe. Ɗum waddini ko fawari jondu konna ni bandimi Abdoulaye Amadou o yewtidi fawari jondu konna ni e himɓeje laatiɓe ɗum nafanɗo e sanne kam haɓɓiniɓe nani koɓe kaali.
Ka laana ndiyam soogeji tawa kena gar reenude gure tawaɗe daande maayo ɗe
tikka notamment.
Ko min mbawi ɓeydude dow mum ni woni yettude hooreɓe amin heɓuɓe o sigila noddude mum laana ndiyam ka gam ɗum wallan nder laawol reenude gallure ayarunde e fiilaago muɗum fuu. Woodi duuɗuɗal ɓiɗɗam bonɗa ku gaɗojan fuu hadde maayo no ɗum saabi ko ɓeɗen jetta balla garka ka sanne
ɗumne ko woɗi noon denno no waɗo ɓeydare heɓo nder majjum ko wadda ɗum wawa durudidde golle hirñare ɓiɗɗam bonɗako denako himɓe are mumɓe heɓo daane maayo go en e fongoji maggo ɗiɗi ɗi en.
Garten kesen gaya gam batte pile en do fila ko darto hono fande autorité ji koto tonuji nogay har maaro yawgo lobbongo enda andango kam woni ko hokka yaade e remoɓe maaroɓe endan kokkalngal du kondani nafakka mawɗo no woni ko waɗantoɓe gam batte Allah e ɓe keɓmaɓe gaɗa demal maaro mabɓe no hannde no woɗiri Amadou Thiemba kam woni ko hewjiɗo Sarusi kaw jiiɗo filla ko darto demal to enen gaynani ko haalni Fadel Alou.
Gonnati leydi Niger hokki commune on e awdiri maaro ko watta sakuji keme ɗiɗi e capanɗe jeego e jeego o ko kiloji capanɗe jeɗɗi e joyi koɗum yeddani gaɗoɓe deme maaro. Awdiri boƴƴinani noon kasel lobbiri noon ko saabi gonnati hokki awdiri maaro di endan kan woni ɓeydude semme deme maaro kecoran heɓo ɗum suɓike duɓe ɗum fay hokkude awdiri di endan kan woni gaɗoɓe deme maaro e pelle tawaɗe nder fi demal maaro nder commune on en fuu to ɗum waɗata deme maaro e kokkama. Ardiɗo leydi Niger ɗum ɓooye ko o wari ɗo endan o ƴami ɗum joƴƴina laabi ko sembinɗina demal maaro. Dalila majjum watti awdirdi endan ɗum yeddanini gaɗoɓe deme maaro woɓɓe maɓɓe bicci woɓɓe du no puɗɗan gueccire warore.
Hara filla demal ni jokka en kaltana haal demal kaliji ko laatto enen timi hitande fuu eɓe gaɗa luumo kollol dow koɓe keɓi e ley barke kaliji maɓɓe ɗo enna galle ñamen koɓe gatto ɗum joni wakkati mo kalte o hew maɓɓe fu gaddi are mumen danoni puɗɗi fa yeyna Alhaji Ahmed goto e fawre jo remoɓe kullantariɗe enna nani ko ahani bandimi Habiba Ahmed.
minen min demoɓe kaliji noon, min demoɓe gese du, miɗen godi kaliji ɗi nder mumen min gatti leɗɗe lemuje iri iri pamplemus, mandarin, tanjalo e ko nandi titta. Min gaddi he lawol gol enden tafarnoa albacce pompiter seɗɗa kanni yotti ɗo enden ñamay hannden. Ɗuɗal komin teɓi e komin itti nder nokkuji amin ɗe enden no gaɗa yaade jeɗɗire worre ɗum fu yottoto ɗo enden ñamay. Hikkani yettore Allah ngam leɗɗe pamare ɗen enden mawni ɗe kewtake mawɗe ɗen nder wakkati gotol ɗe fuu ɗe puti ɗe dimi. Rawani plastu mo ton min conni, amma hikka mairie wi'i wawa hokkude min nokkure ɗe enden ngam gaɗol batuji julɗe leydi e ko nandi titta. Takkol julirde ñamay mawne ɗe enden to nimin goni hikka
mara deeda na fonna ken
yewtere men pinna hande haltana hala demal pompeter ko no eto enan bonkuku le fawar jondu kono ni commune mo imanan region mo tilaberi don du kono ni be gaddo iriji mudun e ande na fakka mudu sane dum waddi ko fawar jondu biete Ibrahim Yaya goto e remo pompeter be o yewtani bandimin Maître Aboubacar Shaibou Boucher ne ɓe gonɓe gal gollal ngal ko ɓe gonɓe keɓe hen e tiɗɗe ko tawa hen enda
pompiter no ƴuwde leydi Jamus e nder leyɗe tubakoɓe gon no woodi ƴuwdeteɗo Algérie e Nigéria.
Pompiter iri mum foti woodi
koye iri biyeteɗo Dunia, Sahel, Rosana, Amila, Monte Carno, kanƴi du himɓe gonno nawtoro no gaɗa ɓurna
mum oye ɓurɗa yiɗude
ndenno Rosana kammin awanmo sey iri o enna acca ngam ɓiɗɗo makko de ɓendi fu no peccoto hannden yona Sahel e palmina min gonmiɗen awa miɗen dema ɗi gala ñaw
babu ciwogareso
iri ñaw guye wonno nanga pompiter ɗi enda
pompiter ñaw mum ni kam woni peccol ɓiɓɓe makko e ceppinol ɓiɓɓe ɓe enda ɗum ndu saabi komin giɗa Rosana
on
ɗume wonno watta ko ñawuji ɗi enda no nanga pompiter ɗi enda
to kasam
min demata albacce poivron e carotte e leydi dindu wala no fouta rafi sottinde nokkure faɓɓina demol pompiter o enden ɗum saabi ko pompiter amin o enden no
ñawa
noye ɗum waɗa dey ɗum yiɗi pompiter rima sanne
neɗɗo nde no hiɗi pompiter mum rima sanne birgi indirteɗo compost nder faransire kan neɗɗo hani wattude minen compost o enden min galamiɗen nawtoromum birgi mum min gattata oodu heƴorta pompiter on miɗen giɗi gomnati walliramin min keɓa engrais keso ngam nde ni min gattimo miɗen keɓa
sanne
no woodi coopéra tuvuji ɗo en nder wuro iman nan
batananga ayci
omo wooduno amma hannden o wala imo golla miɗen godi scott coopérative scott coopérative o ni min gonmiɗen
nawtoroana
oɗon godi mangasa resirde pompiter
mais saboda
ko saabi min giɗa resude pompiter amin o enden ɗo feewa ba juuti noon ɓurta lewru ko pompiter o enden fuɗɗa ñunude joni min keɓi dabare kesogon gayka kammin basata min gatta gombe e leeci de min gatti pompiter on nder makka sey min gaɗa tendere omo waɗa lebbi ɗiɗi o ñunay miɗen gadda pompiter o enden ñame gaya miɗen daro duuso sonnudemo yimɓe no bi'a o ƴaadake ɗum ndu welami gomnati kandu heɓana min waroɓe
cooɗamoaaaaaaga
e dow ɗum noon ko habaru yima e fulfultili hannde ɗo studio kala ngu nenne kedi wadduɓe mballaga muɗumɓe nanɗon daaɗe mum e heduɓe machine aji windoɓe e memoɓe butoji machine hawtade min Soumana Amadou wiyeton assalamu aleykum mbalanto jam waali mi accidi on e Mamma Ada waɗa kibaruji e hawsankore
jifa do radio alternative
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere inayi fm zender
do radio gaskiya lamba capanɗe jeetati e jeenayi toɓɓere e joyi fm
maraɗi do radio sarawnia
lamba hemre e ɗiɗi toɓɓere e go'o fm kyota
do bonfeere fuuma lamba capanɗe jeenayi e jeenayi fm
studio kalangu